Classic music.
Livyo jithabi kao mamae, yani wendo mauma. Mitambele wako Shanghai, I'm proud of you mauma. Nishogopie, wanie nie, wa moyo opa mbio. Nakyo meki, namkia wafagio. Fagio, fagio.
Make a man wa wa. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty, kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi yadanganya usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesare. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa
brenda. Nibika uma mai, yani wende uma uma. Itambili waku Shanghai. Tabasamu nishihum, my lemon, my sugar, sugar, tum tum. I'm proud of you, my woman. Me so gopi, la weno nyota ya kamchezu. Figara makuna chade zodezu. Wambie pangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka, nakata, pochi, namnunulia. Namwaga manoti, naudumia. Haitaji tochi, namulikia. Kashafua kweke vua koti, namkumbatia. I need you by my side. Need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Skuma mii sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajitupa. Funga kazi namba moja top top. Kute mwana mkoswaza na jua sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Wakinuka kikando bala oh oh.
Livuji dhabi kao mamae. Itambili waku Shanghai. I'm proud of you my woman. So happy.
Phoenix.com.